kibaja kabisa mukecho nange kyerabiddeko kubanga kibonyabonya obulamu bwange mpulira nkwagala maame kinsagambizanza obudde okukya atera nezirya mpulira nkwagala kufa simanyikwe kivaye mukwano wankola ki banja abalumizibwa baleke balumwe ate banaddawa mulikya nembatuulira nze nemba mu maka ate balimpitawa taata nkoze nnyo simanyikwe kiva mpulira bwe nkudagira ddaali wange kimuli kyange akasana kabereberi omulenzi wange kimuli kyange akasana kabereberi saamujyali nakola ntya kulwange kangume ate nze naddawa wabula ekintu kyendabye nze ntuuse okufa kulwabo boyina banja bampalanira omulenzi wange naye maama nesirika balabanga kibaluma kinene naye ate nze nsinga banji nnyo abaagala saamu era nanga bangeya wadde nga si muntu wa nsimbi naye mpulira mwagala kati twafuuka bammamba buli omu maama wanaiye baleke balumwe bambi kimuli kyange akasana kabereberi omulenzi wange kimuli kyange akasana kabereberi saamu gyali kibeera kityanga kugwe kundaba nga tetutudde wamu kabanja batukulisa ngera ddala kyekyo nange nkyerabiraku bulaba obututonderwa nabo nga kwendaba nga bingi ebitubuulirwa nga batukutira fena tukumagane mu bulungi ne mu bubi oba naawo njagala bambi kiki ekikwekomomya kiki ekiryawukanya obulamu bwange okumpi n'obubwo oba naawo njagala taata kiki ekikwekomomya kiki ekiryawukanya obulamu bwaffe kate nkubuzeemu byonna bisaba busabwa naffe tusabe nnyo bambi naffe tuzaale yakaana bambi kayite ku maama erudda kayite ku taata ekirabo kyaffe bambi
nange kyagala nnyo okufuna ku maka naye nnyaba ebizibu byebingi kansabe katonda mpe nga nange bwe mpagasa byonna ebyo katonda yayamba kale ekibeera kitya nkwayingidde mu maka ng'erinnya limpitibwa lya mwami beema ekintu kye ndabye towankawankanga ekyo kyokibeera kibi ttaabu olina kulinda nnyo ate okumiikiriza okutuusa we ndifunira ensimbi wabula mwana muwala teweeraliikirira oyinza okulowooza tinnimbye lese kubi akawuna kawolere taata mundabira nnyo ngenze batikikwala usekuletule kulaba bwebibuulira bangi era nange kyerabiddeko kyekyo kyokka nze nange nkabira mutonga kwe maama eri aba batalina